mark. Papa can talk, talk. And you might check and come on up. And you might get a duck,
Twende zetu mdogo mdogo, pesa na machupa ni vitu vidogo. Onyesha mbwembwe mikoko mikoko, achana nao watoto wadogo. Leo tupo tupoko tupoko, hakuna kulala mpaka majogo. Imesha waka mithili ya mbogo, sokolo kwinyo tuwape kisoko. Twende zetu mdogo mdogo, pesa na machupa ni vitu vidogo. Onyesha mbwembwe mikoko mikoko, achana nao watoto wadogo. Leo tupo tupoko tupoko, hakuna kulala mpaka majogo. Imesha waka mithili ya mbogo, sokolo kwinyo tuwape kisoko. Zekete mama, tunde paka chini inama. Zekete mama, wind your body inama. Zekete mama, tunde paka chini inama. Zekete mama, wind your body inama. Zekete mama, tunde paka chini inama. Zekete mama, wind your body inama. Zekete mama, tunde paka chini inama. Zekete mama, wind your body inama.
My heart.